Laisse sima enisishiemuve kaya yacela nkosungipha amandla size siguquke. Lesi sima enisishiemuve kaya yacela nkosungipha amandla uba siguquke. Wangamathemba asemahlombe ami sonke izinkinga zisemahlombe ami onke abakudingayo babheke kimi cela uncede ncede.
Elu zisulizi nyembezi